deegaanka u diinay gobolka Baay ee ku jirtay maalul eedan daran taasoo yeeta udurka shimbiyoodka oo dadtiriyo deeras lihiidun isa dugafiyon ka dhimadan kontameyni ilaa iyo atiyo kili il darin deegaanka u diinay gobolka Baay. Gudoomiyaha deegaanka u diinay Abdullahi Maxamed Umar iyo waliba uu ku qeyla dhaamay xaaladda udurka shimbiyoodka ku jirta deegaanka u diinay gobolka Baay.
marka banaanka aqsada maanaraaja nawaaxiga magaalada nawaaxiga tuulooyinka tuulada awshina kaayo goof maaday ehunta meelo sada badano shal darna jiraan oo maynaraay oo tuulooyinka oo shal darna jiraan maalintiiba afaray shan tumun ka dhamad ooyda jiraan marka miyo goof caafimaad oo xarun oo maynaraay dad siin heelin neet labaatan afar saa heelin aataa dalaw mamalle xarun lumaynaday way ninka daran dadkii oo maynaday banaanka unaqbaan laalroori oo baawurkii una sadaalka shigo karayno maanaha goobmeyl walagshaga unroorna hadii un haqaadna meel una sheenano jiifyaan oo guune amalle ee xaafadalayna dhate kana ninka daran warta taaso.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha wayba uu sabaaqan diray dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dowladda dhexeedo inta guulma degdeg ah hala deeran yeeray
dowladda koonfur galbeed iyo heerada sanfalka iyo dowladda dhaaba inay u mutan baabo ay tahay rais la nguurba maayna raay waajib saar raay ilin goob caafimaad mahayna daawo mahayna dib maamulka degmada Baydhabo ee gobolka way ku codsadaan sadaqse inay gurmad degdega un ugaal laga qoslaan.
Deegaanka u diinay way beetaa meel isbitaal aan lahayna wayna ka yaalay farmishooyin oo lan kuwan daawo ka filan wayna udurka shimbiyoodka uu sarreedahay maalima maalinba ku dambaysa dad badan iyo ana qaarjo iyo dhimid hayaan udurka shimbiyoodka.